Kwa bedi ndani we kata, the fake money matata. They won't kick it so faster, baby zima yo data. Shagetua minyama wanipatia, kati kati ya chia. Niweke weke, na vile unani susia, napenda yako tabia, seke seke.
Yote, yote yako chukua baba. Yote,
yote,
yote yako chukua baba.
Hadi unakera, nyuma Santella, shoni Coachella.
Chukua baba,
nipe kisela, chupi sodera, pera, mbera.
Chukua baba, yote, yote yako chukua baba. Yote,
yote,
yote yako chukua baba. Baby weka, baby weka.
Na yureka weka.
Baby weka, baby weka. Like it tabasamu, naridhika mwingine sitaki.
Vile ulivyo mkiote mkiote, na mina sema walai sikwachi. Mtamu, oh, mwingine sitaki. Baby nipedabua, napenda kini sumbua, sumbua. Tunondogo za diapua, kama wazu natokua, tokua.
Yote, yote yako chukua baba. Baby wake up, baby wake up,
baby wake up,
baby wake up, baby wake up.